Oh,
I'm back at it. Baba Zanemaka,
Sosala Sikumbuli,
msebenzi yake mihle.
Sosala Sikumbuli,
msebenzi yake mihle.
Isizwe zonke siyakhala.
Msebenzi yakhe mihle.
eSouth Africa,
isizwe sona.
Isizwe zonke siyakhala.
Msebenzi yakhe mihle.
eSouth Africa,
isizwe sona.
We are the ones who are the ones.
Oh, Jesus, I'm falling.